You're living at a time of extremism, a time of revolution, a time when there's got to be a change. People in power have misused it, and now there has to be a change, and a better world has to be built, and the only way it's going to be built is with extreme methods. And I, for one, will join in with anyone, don't care what color you are, as long as you want to change this miserable condition that exists on this earth. Thank you.
Pale kwa bibi pafanane na Arusha. Pale kwa bibi pafanane na Ilala. Pale kwa bibi pafanane na Mwanza Mwanza. Pale kwa bibi pafanane na Kinondoni. Hospitali ya mlangoni, maji safi ya mdomoni. Sitaki rushwa ya mfukoni, nataka maendeleo. Siwezi sema pembejeo, kosa nililofanya sitaki kurudia leo. Ndio maana nimesimama tena strong kama cheo. Shangazi Dongo alifariki kwa kuzalia nyumbani. Zanati ipo mbali na baskeli ilikuwa mbovu. Siwezi ondoa ili kovu kwa moyo wa maskini kama mimi mwenye tovu. Nidhamu ya woga wa kuzungumzia wokovu wa kweli. Migomo haikwishi bana, shirika la reli.
We have to look at people beyond their color, beyond their religion, beyond their tribe, just to see their true nature.
Tunatembea juu ya mbigili na kokoto. Mnatembea juu ya zuria jekundu. Ni rangi ya damu yetu wa Tanganyika wa Kigoma. Ni rangi ya damu yetu wa Tanganyika wa Ruvuma. Ni rangi ya damu yetu wa Tanganyika wa Mtwara. Hawataki kuongea, wananena tu kwa ishara. Chana na sala sala, promo unayopata kubwa zaidi stopo ara. Lete basi ma conscious kidogo twende sawa.
Pafanane na Arusha. Pale kwa bibi pafanane na Ilala. Pale kwa bibi pafanane na Mwanza Mwanza. Pale kwa bibi pafanane na Kinondoni. Na uza kure yangu
shilingi ngapi?
Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
Sitaki tena pilau wala vipande vya kanga. Sitaki tena sabuni wala kofia za yanga. Nataka kuza kura yangu thamani ya diamond. Awe tayari kuinunua. I can't let my account go to dogs. Sababu wataniwa malima wa Kigoma. Hei pumzo techikuwa na haitorudi tena kako limba livyokuwa. Check up wende London. Mwana nyamala yetu sisi. Wabisho kambia fisi. Wabishi wa mlomojo gali kipande changisi. Maskini wetu sisi. Nanuka zedia mzoga wa fisi. Anakupa mswaki kesho na kungua jino. Wanachimba madini sisi wanatuachia mashimo. Takuza kure yangu bwana mkubwa kiona hilo. Sababu ndo limefanya tasugu kazinduliwa.
Listen my brethren, African's freedom does not stop at political independence. We have to cross borders to see what is next.
Niweka kizuizini kama chief Abiola wa mashudi. Kibidi sina budi sababu mtanzania ameonewa makusudi. Treated not good, hawezi kuona mbele hata Yesu akirudi. Tongo tongo la zege limetanda toka juzi. Wanaziba kwa juu chini moshi unafuka. Wanaongea sana bila koma wala nuta. Wanapaka mafuta.
Pafanane na Arusha. Pale kwa bibi pafanane na Ilala. Pale kwa bibi pafanane na Mwanza Mwanza. Pale kwa bibi pafanane na Kinondoni. Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
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 Hip hop is always short like a woman's dress to attract those who are interested, and it's long to cover the society's problems. Let us attract and cover them. Same as those dresses, which are short and long. This is Revo Camp for Life, baby.
Pafanane na Arusha. Pale kwa bibi pafanane na Ilala. Pale kwa bibi pafanane na Mwanza Mwanza. Pale kwa bibi pafanane na Kinondoni. Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
Na uza kura yangu
shilingi ngapi?
Na uza kura yangu.